Sishirim Entertainment.
Awila
Rumba. Just a kiss, baby.
Hey! Naipenda Tanzania. Enjoy.
Welcome to my motherland. 255 is a wonderland. 120 tribes in paradise. Peace and love resides. Unity maximized. You only get ice from Kilimanjaro, the highest mountain in the continental. What about spice from Zanzibar? Swimming with dolphins and popping bottles. In the globe, we only have Tanzanite here. And the big five any day of the year. Lake Chala, Nyasa in Victoria, Manyara, Tanganyika pia.
To Serengeti, imetulia poa. Sisi tunacelebrating Tanzania bora. Bunge yetu Serengeti imetulia poa. Sisi tunacelebrating Tanzania bora.
Inchi nzuri, inchi ya Kilimanjaro. Inchi nzuri, inchi ya Tanzanite. Arusha, Mbeya, Mwanza, Dar es Salaam, Ngorongoro, Dodoma, Moshi, Zanzibar. Wananchi wa busara, usisahau Serengeti ni mbuga ya ajabu. Imebarikiwa dhahabu, rubi na almasi.
Bunge yetu Serengeti imetulia poa. Na sisi tuna celebrate Tanzania bora. Bunge yetu Serengeti imetulia poa. Na sisi tuna celebrate Tanzania bora.
Inchi nzuri, inchi ya Kilimanjaro. Inchi nzuri,